little, little filter, yeah. Yeah, see now, no go, baby. Baby, wasinye waka kuchota, baby. Uko nyuma nilitete nikaumizwa. Umedokta mapenzi ni wewe. Sasa ongeza penzi pitiliza. Mini wako na wangu ni wewe. Oh, 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 oh.
This love is fire.
Hey, 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 hey. Kwa TikTok niko pako poko Insta yake mapozi tukipoko nichuchu konzi sasisa nimeumiza moyo TBT yo nimepata loyo anjiti karoge baga moyo TBT kwenye chuki na choyo mastichi baby see your city now.
Tumeshibana,
mimi na we. Sisi kuka tuvesha na
miale.